kwani moyo wangu kesha nyumiza, ila namuomba aminde mwenzangu apate tulizwa. Jicho limejawa na ukungu, silioni penzi langu na mbele na unakiza. Kule kuchunga penzi langu, moyo leo na uchungu limesha kwa visa. Basi we, wetu wake, ona mume mwacha peke yake. Chozi lake, hivi nani unataja likute. We, wetu wake, ona mume mwacha peke yake. Chozi lake, hivi nani unataja likute. Usinipe pole, usinipe pole, shake, usinipe pole, ninazidi kuumia bure. Usinipe pole, usinipe pole, shake, usinipe pole, ninazidi kuumia bure. Hata joto la tanduri sio dawa kwangu, baridi nikajawa moyoni. Niliponchonea kwa macho yangu, vile kikanwa dharani. Nimemkuta tu wake wangu akichomewa ubani, na kuulizwa mara tatu ameridhia moyoni. Sikutaka kuamini katu katu, ila ndo vile haiwezekani. Penzi langu likawa tishu, lipo kwenye dustbini. Wetu wake, ona mume mwacha peke yake. Chozi lake, hivi nani unataja likute. We, wetu wake, ona mume mwacha peke yake. Chozi lake, hivi nani unataja likute. Usinipe pole, usinipe pole, shake, usinipe pole, ninazidi kuumia bure. Usinipe pole, usinipe pole, shake, usinipe pole, nitazidi kuumia bure. Usinipe pole, usinipe pole, shake, usinipe pole, nitazidi kuumia bure. Usinipe pole, usinipe pole, shake, usinipe pole, nitazidi kuumia bure.